Kubara igice cya munani. Amategeko y'Abalewi. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, nushyira ya matabaza ku gitereko cyayo ajya amurikira imbere yacyo uko ari arindwi. Aroni abigenza atyo, ashyira ayo matabaza ku gitereko uburyo butuma amurikira imbere yacyo uko Uwiteka yategetse Mose. Uku niko kuremwa kw'icyo gitereko cyaremwe mu izahabu icuzwe. Uhereye ku ndiba yacyo n'uburabyo bwo kuri cyo cyaremwe mu izahabu icuzwe. Uko icyitegererezo cyari kiri, Uwiteka yeretse Mose, aba ariko Mose akiremesha. Uwiteka abwira Mose ati, robanura Abalewi mu Bisirayeli, ubahumanure. Ubagenzereze utya kugira ngo ubahumanure. Ubamisheho amazi y'impongano y'ibyaha, biyogoshesha umubiri wose, bamese imyenda yabo, bihumanure. Maze bende ikimasa cy'umusore n'ituro ryo guturanwa nacyo ry'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta ya Elayo, wende ikimasa cy'umusore kindiho igitambo cyo gutambirwa ibyaha. Umurika Abalewi imbere y'ihema ry'ibonaniro, uteranye iteraniro ry'Abisirayeli ryose. Umurike Abalewi imbere y'Uwiteka, Abisirayeli babarambikeho ibiganza. Aroni azungurize Abalewi imbere y'Uwiteka babituro rijungujwe, babe mu cyimbo cy'Abisirayeli, babe abo gukora umurimo w'Uwiteka. Abalewi barambike ibiganza mu mpanga z'ibyo bimasa, utambire Uwiteka kimweho igitambo gitambirwa ibyaha, ikindiho igitambo cyoswa, ubihongerera Abalewi. Ushyira Abalewi imbere ya Aroni n'abana be, ubazunguze babituro rijungurijwe Uwiteka. Uko aba ariko utandukanya Abalewi n'Abisirayeli bandi, Abalewi babe abanjye. Maze Abalewi babone kwinjirira gukora imirimo yo mu ihema ry'ibonaniro, ubahumanure, ubazunguze babituro rijungujwe, kuko mbahawe rwose mu Bisirayeli, mbitoreye gusubira mu cyimbo cy'abana b'uburiza bose, imfura z'Abisirayeli zose. Kuko uburiza bw'Abisirayeli bwose ari ubwanjye, ubw'abantu n'ubw'amatungo, nabwiyereje kuri wa munsi niciragaho uburiza bwo mu gihugu cya Egiputa bwose. None ntoya Abalewi mu cyimbo cy'imfura z'Abisirayeli zose, kandi nahereye Aroni n'abana be Abalewi kugira ngo babe ababo mu Bisirayeli, bakorere mu ihema ry'ibonaniro imirimo ikwiriye Abisirayeli, bahongerere Abisirayeli kugira ngo Abisirayeli badaterwa n'umuze n'ibigira hafi ya hera. Uko niko Mose na Aroni n'iteraniro ry'Abisirayeli ryose bagenza Abalewi. Uko Uwiteka yategetse Mose kubya Abalewi kose, aba ariko Abisirayeli babagenza. Abalewi bihumanura ibyaha, bamese imyenda yabo, Aroni abazunguriza imbere y'Uwiteka babituro rijungujwe, Aroni abahongererere kubahumanura. Maze Abalewi babona kwinjira gukora imirimo yabo yo mu ihema ry'ibonaniro imbere ya Aroni n'abana be, uko Uwiteka yategetse Mose kubya Abalewi, aba ariko babagenza. Uwiteka abwira Mose ati, ibi ni byo nkubwira ku Balewi, abamaze imyaka y'ubukuru 25 cyangwa isaga, binjire mu bugaragu bw'ihema ry'ibonaniro bajye barikoreramo imirimo. Nibamara imyaka y'ubukuru 50 bave muri ubwo bugaragu, be kugumya gukora imirimo iruhije, ariko bajye bafasha bene wabo mu ihema ry'ibonaniro kurinda ibyo barindishijwe, be gukora imirimo iruhije. Uko aba ariko ugenza Abalewi ku by'imirimo yabo.